kubeera wanumalirawo okubanga nyawula nina ekitoni ekyomwebaza leero njagala nnyo mpakanya sembera okuna ekyeni tuseruseduka yagala ogyewulemu okuluna oyirize esibwa abakulu lwakiwerumya oyanguwangako okulaba lopinanyuma ebinyugu endoko yebwe abayingira mbalaba nange kamira amalusu sijjabwebunya endoko kevuga sobola atandika ozina amazina leero w'omwana nkugambye gwosuza naye akiraba kuba akafaananyi kale alikola atyafuna okuwummula nga tomutami ekyo kirengere ye kalifunayo omuyonjonyabula aliba akumaze n'obikulukula oyo gobereza omukazi falida alina eddoko lye ii tomukonjera oyeyeeyo ti omukazi bambi yalina akatale oyitibwa kyaliba musajja yogera okukyafa nyamba awaliko omukono uzalumikawo omukazi nyabula kuby ekigoye laba kyoteraba naye wokubira emisana agyesirabanyalamula lekatonkayanya musajja okulina okirabya ennyabula okuly ebigugu endoko yebuge munnange yebosa omuyonjo bambi mulaga amasanyu oyitira obalumi abami bayika amalusu tebakusomoza wekumanga nnyo kuyita mukyalo okugira amakula ekitiibwa kyabalo oli kimansa kimayewofumbo bwoliba obuse bwoli obukuduse ekintu kyayisa abami kuluno kyenzisa okubawa ebintu birumamu erikwekutta nkusabye egendo tayise eddyalyo kwansonze waliwo eyanjama mukozeseka kutumambi etandikirawo okulaba oba afumbirwa bawalikunkata okumuwa pensani erimunga kiki lwakitakwetamwa nakijanga gyomukazi sembera okuna ekyeni yadde walungiwa mwaba abakweyuna okimanye ewaawe mwe muva kusoma kimuka peetero yafuuka wakinyi kubanga nyabula manya abanaku o laba booswaluka kitiibwa kyabala ekinene baawe nakyokise obufumbo bwe butyo munnanga bulimu omukazi tandika ofuna ekiramu ekitiibwa kyabalo bantu bakimuwa omukazi bambi nga naye akimuwa esowaani yabalo bwekumanga nnyo okugiwa omupangisa atali bbaawo leero nsatuse mufumbo esolina okusaba yetandika omuze omukomi leero nsatuse mufumbo esolina okusaba yetandika omuze obukomi tebali kukunduwa munnanga wesibanga binemboka etandika okuvuga bye bali kulangira mwaba abakweyuna kimanya ewaawo bwe muva kugeya bwola obukutuse nakusigula okimanya abedda balina amagezi kansooka emire endoko kevuga sobola Yeah.